What's up, peeps? It's your boy Vetis. We are now tuned into Therapy and Soul Volume 18. This mix done by my boy Trinity. Banyangazisa boy, he's a child.
Mina ngizohlala ethembeni noma kunzima emhlabeni uma singazisenzeni sizokhathala endleleni ngalo mculo mina ngiyasivela ngizobangena la maphupho ngizowafeza sayokhanda iphepha ngithi make noma kwenyuka ebekezela ngane zakho zokunakekela sayokhanda iphepha ngalo mculo mina ngiyasivela ngizobangena la maphupho ngizowafeza sayokhanda iphepha ngithi make noma kwenyuka ebekezela ngane zakho zokunakekela sayokhanda iphepha ngalo mculo mina ngiyasivela ngizobangena la maphupho ngizowafeza sayokhanda iphepha ngithi make noma kwenyuka ebekezela ngane zakho zokunakekela sayokhanda iphepha.